SBS Radio.
O le tula fono whainga pālota i Samoa, lea ua whaatulanga i lea o whai o sui whai pule te maa i le pāle mene. O se whainga olo o naunau ia isi atunu u ina i aloa ia se sao le tūpā o te maa itai i upu whai. O lo whinau nisi o se whainga o te tau fōi o na sila sila i le pāle mene o au se talia nei, ai mei se vāenga upu whai te tele, le Labour Party ma le Liberal Party. Ai o anga i atu i whaingā pālota, mua mua i le whai ungo le māsina nei mō le pāle mene se teto New South Wales, so so ai ma whaingā pālota mō le pāle mene tele le māsina o me. O le tasile nei o mata upu o lotu u fesili ei nisi, ai meise lava i le vāenga upu whai le Liberal Party. I New South Wales, wato fia le tamaita i o Holly Hughes, e wha mua mua i ei le filifilinga mō sui o le senate i le vāenga upu whai le Liberal Party. Na ia whaalia le swinga ua iai i le loto i whale o le vāenga upu whai le Liberal Party, ma le naunaunga e filifilia ta maa i tai i no 4SF, po ono fua o loo maalosi ai le langolangoina o le Liberal Party.
I've been really involved with the Liberal Party for a really long time. I've sat on the state and or federal executive for almost 14 years since getting involved. So ultimately, my journey to leading the Senate ticket had nothing to do with gender. That was never a part of my dialogue or conversation. I think it's indicative of the fact that the Liberal Party is keen to pre-select more women.
Holly Hughes. I le pāle mene tele, o wha mābae ngā tamaita ina umia nisi o tofi sinia le kāpeneta mai le Liberal Party, ai meise Julie Bishop, lea o tele tausanga o ia tau avea, le tofi suita itai o le vāenga upuwhai le Liberal Party, a toai ma le tofi minista o le vāi fafo, e le ngatai lea o le tamaita i o Kelly O'Dwyer, e pei o wha mābae ngā tamaita inei, ua toi le langa e ai le fasili, pe ua tatau ona iei se whainga e whaaleo leo ai le whainu mera o nisu i te maitai i le whaafaletui a le vāenga upu whai e le Liberal Party. I le taimi nei, e toa se lauma le ono sui o le Liberal Party i le pāle mene tele, ae nā o le toa se fulu mana ivo i lātou o sui te maitai. A whaatusa le nā i le whaafaletui e le Labour Party, toa i titi lava o le afo sui po le 50% o sui te maitai. Walanga ai se manatu i se tasi o sui te maitai o le Liberal Party, o le na avea ma minista o le matanga aluenga o le saifua malolo inei te sanga uo mawai Susan Lee, i le tatau o na sila sila o le vāenga upu whai i se alfa inga, e le o se quota a o se alfa inga, e fa se fulu pasene o sui, e filifili mai le tūpā o te maitai.
Something stronger than a target. The problem with the word quota is its pejorative nature and the fact that people take from it what they want without necessarily thinking more broadly. We've had colleagues of mine who said, yeah, we do need to look at this and we do need to find ways of being more precise about our numbers of females participating. And there's lots of ways that you can do that. I mean, I mentioned this towards the end of last year and I'm pleased that there's been, I wouldn't call it a groundswell of support, but I think the support is building.
Se tasi o sui te maitai o le Liberal Party, Susan Lee, e lea o fia whaonga i na fo'i e le pāne mia Scott Morrison le upu quota, ai na ia whaasino i le toa lua se fulua sui te maitai ua manu malo nei pre-selections mō whaingā pālota o le pāne mene te lele masino me. Na sāu noa Holly Hughes a whaatulanga se quota e iai male fesili pe ua tō fia le sui te maitai ona olona ngavaa pe ua tō fia ina ia whaatumu ai se quota.
I had almost moved towards thinking quotas were a good idea, and then when we had a withdrawal in Wentworth to make way for a female candidate, I have to say I had a rather visceral response to that, and I felt that I had won two pre-selections without a man ever making way for me. And I think as Liberal women, the very notion that we need someone to make way for us is quite distasteful.
Holly Hughes. O le reporti ina whaamaupopo ina Rosemary Bulger ma Gloria Farhart o le SBS Newsroom.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.